tupambane na we, ukatupa amani na upendo, twende sawa na we.
Asante Baba kwa kazi ya mikono yako, umetupa amani na upendo, twende sawa na we.
Pita kwenye mioyo ya wote, Afrika na dunia, waliokata tamaa waguse.
Siwezi sema mimi masikini, menipa mwili ukanipa akili, nijue cha kufanya kustop poverty. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo.
Mungu Baba Roho Mtakatifu yule yule, kumba binadamu kwa mfano wake vile vile. Kambaliki vya dunia vyote vitaware, pesa mali kule, sisi tukabaki pale pale.
Pita kwenye mioyo ya wote, Afrika na dunia, waliokata tamaa waguse.
We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo.
We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo.
Young Men and Young Women Christian Association ni taasisi inakutanisha vijana katika michezo. Kubwa kwetu ni kupiga vita maskini. Stop poverty.
Peacemaker shima weka, pendo mshikamano, kuludisha, kuelimisha, kitindo na sisi tumo. God tunakuomba na sisi utubaliki, bila kutuongoza peponi hakuingiliki.
We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers. Thank you my Lord, thank you my Lord, kwa kutupa upendo. We are peacemakers, we are peacemakers.